dari malaika Nandibuse nga nensiteyo joli Nenkuwa kubienina Na era mani mukama Kabaka sebo Wenga bokebere mitima Echo nacho chimanyi Mazimo muntu omulungi Atareka abali mumuliro nsoba mpuwechi Omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama Yani alino buvumu Ngagwe sebo Ayimirira n'abantu bo Ne bwe baba nga bali mu katyabaga Ne bwaba taata kabe mame Mpologoma nge bagobye Adduka emisinde n'akuleka waawo Awonye obulamu Kale sirirekayo kuyimba Ku linnya ly'Omukama Watakyuka ekiseera kyenaawolerawo n'eriku ziro gye tusooka Gwe byonna mu byonna Olina byonna ensi bye yeetaaga Endwadde zaalumanga Wafuuka musawo wasinga Abayala bakutanda Ye gwe mmere ensi gye yeetaaga Obwavu bwadduka nabwo Buli bulamu ensi bwe yeetaaga Abataali na mikwano ku nsi Wafuuka mukwano gwabwe Abataali na bazadde ku nsi Gwe byonna mu byonna Olina byonna ensi bye yeetaaga Endwadde zaalumanga Wafuuka musawo wasinga Abayala bakutanda Ye gwe mmere ensi gye yeetaaga Obwavu bwadduka nabwo Oli bulamu ensi bwe yeetaaga Abataali na mikwano ku nsi Wafuuka mukwano gwabwe Abataali na bazadde ku nsi Wafuuka muzadde asinga bazadde Sola mumawanga Kuchine laba badeyo Kasasiro nekuwa fula Bomu wendo Teyera vila tata Yadoma sebanga Umasiga Yajuki ya lazaro Na muonya magombe Na wakumanyi Tatuanga la luanda Vikaze tulavika Ovalwa sente Kabaka Daudi ya mujja mukiralo gwelinda mukama Akyusabo tasubira nabajja mu kiramu oyo mukama Sitani be yali yawambanga balinga Saulo abajja ko buzibe Kale sirirekayo kutenda linnya ly'Omukama Wajjulula ensozi mu buyinza bwoka ate nazo ne zitamanya Gwe byonna mu byonna